Isaka 2 verse 1. Ndodana yami, uma wamukela amazwi ami, uzibekelela imiyalo yami. Verse 2. Ukuze ubeke indlebe yakhe ekuhlakanipheni, uthobisele eqondeni inhliziyo yakho. Verse 3. Yebo, uma ukhala ngengqondo, uzwakalisa izwi lakho ngokuqonda. Verse 4. Uma ukufuna njengesiliva ukuphenya njengamagugu afihliweyo. Verse 5. Khona uyakuqonda ukumesaba uJehova, ufumane ukumazi uNkulunkulu. Verse 6. Ngokuba uJehova uyanika ukuhlakanipha, emlonyeni wakhe kuphuma ukwazi nokuqonda. Verse 7. Uyabekela abaqotho esibusiso, uyihawu kwabahamba bengenacala. Verse 8. Egcina izindlela zokulunga, elondoloza imikhondo yabathembekileyo bakhe. Verse 9. Khona uyakuqonda ukulunga nokwahlulela neqiniso, yebo nezindlela zonke ezinhle. Verse 10. Ngokuba ukuhlakanipha kuyakungena enhlizweni yakho, ukwazi kube mnandi emphefumulweni wakho. Verse 11. Amasu akukulinda ukuqonda kukugcine. Verse 12. Ukuze wophulwe endleleni yobubi nakubantu abakhuluma okuphambeneyo. Verse 13. Abashiya imikhondo yobuqotho ukuze bahambe ngezindlela zobumnyama. Verse 14. Abathokoza ngokwenza okubi, bajabulele ukuphambana kobubi. Verse 15. Abazindlela zabo ziyisigwegwe, nemikhondo yabo iphambene. Verse 16. Ukuba wophulwe kowesifazane ondindayo, nakuyo wezizwe onamazwi athophayo. Verse 17. Oshiya umngane wobusha bakhe, akhohle isivumelwano sikaNkulunkulu wakhe. Verse 18. Ngokuba indlu yakhe ishonela ekufeni, nasethunzini izindlela zakhe. Verse 19. Bonke abangena kuye, ababuyi bangafinyeleli ezindleleni zokuphila. Verse 20. Kanjalo uyakuhamba ezindleleni zabahle, ugcine imikhondo yabalungileyo. Verse 21. Ngokuba abaqotho bayakuhlala ezweni, abapheleleyo basale kulo. Verse 22. Kepha bayakunqunywa ezweni, nabambuluzayo bayakusishulwa kulo.